otu mgbe o jebe nwanne chi o jebe abalị chi yesu sofa wu ọlaga nso ahụ kambasị gbarụ ahụ laf taf ntro nani awa ji kambasị gbarụ harị nwachu ahụ kamba gbarụ bezatachini beigbechi abalị ahụ kambasị gbarụ beigbechi aza abalị ama jesu ginlefi lelema waye zeka hadaya gbomzi ama yiro gala ụtaidagi harị acha kambasị gbarụ jesu ngwofuru egbomiro gboro egbomilefioro gbomilefimro egbomilefiro gbogbo hari ji ya mitu webekesikiani jijinzai gafara ya mitu amitu jesu kristi ya dewagan abamginoro